hau te nei kaupapa te whakaia. Ai rā, me tutuki katika. Titiro, ai, he whenua kā meha meha te.